Da Hof Moyoni, MC Diego Kenya. Listen to this.
Ronnie Classic.
Sina hofu moyoni, nikiwa naye Bwana nina amani maishani. Sina hofu moyoni, nikiwa naye Bwana nina amani maishani.
Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika majani mabichi hunilaza, kando ya maji matulivu niongoze. Japopita kwa bonde la mauti, sitaogopa mabaya. Ananiandalia meza mbele ya watesi, daima fadhili zake zitanifata.
Sina hofu moyoni, nikiwa naye Bwana nina amani maishani. Sina hofu moyoni, nikiwa naye Bwana nina amani maishani.
Danieli akiwa kwenye tundu la simba, Mungu alifunga midomo ya simba. Meshak, Shadrach, Abednego wakiwa kwenye tanduru la moto, Yesu alitembea nao. Paulo na Sila wakiwa gerezani, waliomba milango ikafunguliwa. Hakuna jambo ngumu kwake Yesu.
I have confidence in you, Jesus.
Sina hofu moyoni, nikiwa naye Bwana nina amani maishani. Sina hofu moyoni, nikiwa naye Bwana nina amani maishani.
I shall not die, but I will live to declare the wonderful deeds of my Lord. So don't laugh at me, 'cause the situation I'm going through, God is preparing my testimony, 'cause my tomorrow must be great. I am a winner, I am a head, not a tail. Hey, shame to fame, God is good. From grass to grace, from zero to hero, from shame to fame, God is good.
Usiwe na hofu, kuwa mjasiri, maana aliye ndani yako ni mkuu kuliko yule ako nje.
MC Diego Kenya.
From grass to grace, from shame.